rise on.
Etty, what me do? Mama sihara nimejipata. Ona sasa nimetakata. Nishaumizwaga nkateseka sana. Haya mapenzi niache, nile ujana. Eti nishindwe kula kwanini? Kwanini? Niwe na stress zanini? Zanini?
Ukinichukia kwani we ni nani? Au nipi do, au nipi bums, we ni nani? Weta leta bia, zijeme zani. Na wanangu tuwake, paka mwakani.
Wanangue, yeah. Wanangue, yeah. Enjoy sana, yani kama upo single, eh. Wanangue, yeah. Wanangue, yeah. Uku tunangoma zetu, muziki wetu asili, eh. Yeah. Aya cheza zindima, nione zindima. Ote zindima, zindima, zindima.
Music.